Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Alal bari jena ile uru septembre hitani 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaji chapande nay e joomi den tawa e der maison de la presse bamako jotti nonno do kabaruji du Oumar Waygalo on compétiteur wi di jaddi ko be joyon nangonobe du won le puddar yonterde do bamako do tatom be fuhuli tawe wakkati jonan way tawe do gonde gubal bingal famasin yalta e yoppitere de do gube kambe golluno golleji bondi do wono gollo ne le jonte jabbino de do bamako do kulitiwido wakkati jono ko beedo yimbeele nanga ko yidum way waddu torraaji goddi kase de deedo gibe ka dum fu e tawedo ko honjoto wobbe kulitiwido le hen hatta be fe gollude bonandaaji mabbe di debbe jidu gollude fur kulitiwido yimbeele sappo di don wobbe kase kanyen nanga to tumbuuto beedo yimbeele holita wiedo wakkati jono yella wana kambe gonon taccanobe dati hakkunde daari to fa yottiyo do nokku no jottet esel holita wiedo kambe gonon yimbeele bondereebe gonnobe heddebe nanaton lumoje be tiyato jama o jawleele mu en fur ko honjoto wobbe gonon ko yimbeele wobbe do kulitiwido hen anditibe wiide jati be ngadino dido bonandaaji do wonon fesude jama o faabe jeewje Allah hono jonte podio de ciakirte le leedi di do wonon nyomboro koydo hulita we dido golleji puddi bete hande do bomako do ko buri million didi suka dum be kani fesude le nokkole majjon ko wadi sabo gollo o do golle do wonon wakkati ko nyaw podio yaale leedi medeni ciukale ngi lebbi sappo e jene ko nyaw o yaye mudon ko secrétaire wono kabaruji mo dum jogino do hande di bismillah mo don ehdaade kolitiido woni jaddi ko be joyon nangonobe le puddor yonterne do bomako do dido tatom be ka fan way tewede be gondi do wonno gubal noddi turtongal famasin yalta e yoppitere mi citene wiide gal do gubal be gollino bonandaji kewdo bomako do Ousmane Dikko
le yendogo kabaru larma me andini ko taton nanga be ngoni Hassan Dikko yo horujo dido be gubal FLM Ali Sankare yo donno taxi e Ayouba Sankare jaado kodwar larma hayfi FLM wadde masiba fewde e do nelabe Nations Unies balata do bomako do fawarde e gollirde gendarmerie baginda nokku mo wadda bamako be taton nuyla golle di masibaji fu yo baleri leedi men jeya e be jata e hibbibe Hamadun Kufa bajatodo chatindo dina hore FLM dun gubal dimaku masina ministre soldat Maliki do Soumaylo Boubé mega
ko dunki ande kulitiwille hen ko don dunki ande do hono yimbele jaddi ko be gonde gollude golleji mu en di ko be kulitiwit tawede wiide wakkati jono hon dido bonandaaji hono ko be do yimbele be nangan way waddu kutteji goddi kase mabbe ko fu litawe dum fu tawede be baa e bayi wadde bonandaaji dide be jidi fur kanko Serge Daniel o hono dum wori kede ko hali do hen do foccitango barki sise
Hamadun Kufa landinike o teeni sukabe durobe kanyun e be ngala golle aniyaji mabbe yo wadde bonandaaji tanyudi ko buri fu dun hertinede e majjun dum woni ko ali e mabbe fu le baleri leedi ndi jaati urata be yimbe balebe dum be natan tawe be matanaka be koddoya e le seraji bamako denno dum buri fu hulbinade e le kabaru on andan wiide taton e mabbe nangam denno dum an wayi waddande be tidallaji mawdi nangado o hollitama wiide o jokko Hamadun Kufa hono wiide be bayi wadde bonanda ciagal majjun sikke wala hen ka ko buri fu horsude e majjun dum woni narrugal baleri leedi ndi haybe fagasa hande taykitade kambe yimbe bonandabe wana yide neddo danejo tan joomu ana jogi ware so sikkito dum wana ana ani ko dum darte e yimbeele iwroobe le baleri leedi ndi jaati sabbe be balebe hono no gorruden en fuuni gubede ede deini fasanne de kalata ko heewi dum wadi so service kumanido hettinade halaji yimbe be waawa matande sabbe de be cefata ko
sakira bo do bal nitri mi jojjo modo hello am be mal andengal mi noddirta face Facebook ngo
tamani
woni tiwidi yimbeele sappo dido kanyen nanga dum woni laamu tumbuuto le majju yambe do yimbeele bombe sumbu yalla wana kambe jaati ngadano bonandaaji ngadoji le lumoji dum woni bonandaaji ngadnoode le lumo daari ngoli laamu nyofunke fa yotto bonandaaji ngadnoode le lumo esel le laamu dum dule laamu tumbuuto o woni ko holitaawel le hedo woni yimbeele wobbe ko litiwidi anditibe jaati kambe ngaddi do bonandaaji kanko no dirter Yahya Tannina o yo jado o kabaruji ortem to tumbuuto kede ko hali do hedo foccitaangu Ousmane Dikko
yogaabe e sikkitaabe wadde masibaaji echel le cercle gundam kany e daari le cercle nyafunke ana e juude gote mabbe barmido gote e jahanno luma daari anditaama e fuube laata ko daande wotere e golle ka so hono dum wadi do jama wulliti sariya oyan asude pademu andinde ko woni gonga patti dana haifaabe bulum men biyata yo kambe jaati non ka ele mabbe won anditaabe masimbinde beedi hendu barminaado goto anditi pellido dum o men biyata de rawarti sabe fay kenya masibaaji ngadi do laawol tindanda
fesude dum won faabe jeyal hono be ciakirto nyaw polio nyaw boro ko do gol do fesugol gol fu ibete hande do bomo ko do be kulliti wi fesugol gol e be kani fesude ko buri million didi sukale majjundu ko di sobe ngaddi do golleji do wonono ko oms holitino wiide ciukalel gotil pammarel gel lebbi sappo e jeenay ko nyaw o nangunu do so wadi sawre do bomo ko do kanko do won docteur Madi Kamiso goyo gollo sur docteur o mawdo gollo do won sur sarwusir mawdo humnino kabar cialla leedi meden keda ko haali do hel do faccitango barke sise
ya kastrat
latinay men galtinta faamen kaba nyaw o arande mudun fu yo pesude sugabe be kebayi hitande ido berde mudun famen pesa tatabel mudun yo fesude be kure jati dun yo sugabe be kebayi dubi sappo e joyi nawbel mudun yo landinde famen buta nyaw o fey fesugongol waran e wadede do bamako do kanyun e seraji mudun fu sugabe be kebayi dubi joyi ngarta fa pesa e le majjun le golle o men natan galle e galle men pesa sugabe be sugabe kanbe fesede be e be mbara e ko buri million ngaji didi sugabe be kebayi dubi joyi
toutes les communes
be kollitiwi do no gollobe hopital Gabriel Touré do bamako do ko be kollitino wiide be ngarano wadde murtere mabbe balle tati de wakkati jono be jaltiti le de do murtere tiagal ko kambe lamobe kaldi wakkati jono so be kebi do hen be pamri ko do holita be himmeji mabbe yo gay fu pamama le hen kenya won non nyalomu kejenaado kabaru jande le leedi meden di le majjundu be kollitiwi sa jeewi heejo ngo mali bami hikka godo on jewde hono be ngatta wakkati jono fa hono passi di kan sakirede fa yottiade wiide wakkati jono hono be ngatta fa jande be do le leedi meden di le majjundu lannibe o do nyalombe kollitiwi saaji yidum way waddudo wakkati jono hono jam e deejere way dingiraade le nokko kanko no dirtede Bertelemi Togoyo ministre commune de jande lele yirle leedi meden di kede ko haali do won do fotti tango barke sise
cette journée
nyaloma hande o heejama faame miccintina adnaaru allandu do nafakaaji tongiidi e le jande mawbe be janginteebe delle meden kaltede do meden do fa warde sukaabe be goddo yaaki e le ecole djidi e le majjun denno ko talkuru kaldal e kawral ndu faccita e delle meden de ko dun yo nafa mawdo fa sanne sabi fade meden dartude fammino na faccitowe delle meden de so yimbeele gonbe le credduji de ko e mudun en jangi delle meden de denno be keban faamu nibudo do talkurundu mede mila dun yo hunde joginde nafa mawdo fasan ko jali e yimbeele men be fu jangay sa ewi temedere fu chapande jeegon e mabbe atawan jangay ka di anniyaji di laamu o bamidi mede mila dun laton sababuji mawdi mbawdi buytude itidal laaji
men la
to sigaso tobe koliti do wiide do wono suudu duagne mawndu wondu tondu wakkati jono ko be kayfa wiide be gujji ton jawlal de ko wakkati jono be penni de di do golleji le majju be koliti wi do wono jawle de be kawrnino ton ko yaata duubi tati do wono sukkoroji fa yotto yo e do nen anka nyam duuji nato le leedi meden di fa yotto yo gawri en be koliti di do de do jawlel kany en kawrina so dum fu dum hokkitaama dum non be koliti wi wakkati de be jidno e verificateur general onde ko be jidu ko do be koliti wi wala fu hono golleji goddi kase guykaaji ko ya le hen
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
ce grabe jelo ni les réseaux ngaji meden dibe collectivi dum wonon office Niger to segutobe collectivi wakati jono sa de hono demangal wonde yardino dum wonde yard yeso le majjum be collectivi ko budi remede tonko fu do wonon gawri maro fa yottiyo anka e mene non do collectivi wi de kanko do noddi ter Salif Sangare lamido office to seguto collectivi hitan hikande hitan 2015 2016 1000 foti fu ko ndartete ko hebele hen sabi de le majjum be pabirki jam ma o angireji ton be jippini cioggu angireji di duwe djogi to machine ngaji ko hani rembe to tumbuto hono be ngatta wakkar jono faabe jeewa yel hono be ciakirto basiji bonandaaji ngado jofeude roobe didi wonon faana kawtal ngal ton bete hande ngal do kawtal won walde wonde ton suudu sar wosiru hum ninu kabaru yurore roobe kanye galleji lannini o do golle le majjudu do won yimbel kaalobe radio ngaji kanye ko nande mudu fu ngarata le o do golle do hani wadde ton balde tati en garanti minire faado kuli korodobe kuli tiwir sa jeewi wakkati jono do won kanko kuminido hono kabaru solda sibe gollobe leelebe do won solda sibe kabotobe leelebe laamidobe o wolli tan wede o yehi to kuli korto jeewi hono golleji din gori le majjudu do won o jeewi golleji golliteedi ko be noddata zeta 5 do won no gubal njoye bangal ko o jeewi hono golleji mabbe din gori o wolli tiwi do dum goddi e yarde ya secret do won no kabaru din jogini o do hande di ka kabaruji meede mawdi idi ni on competitivity do wona jihadin kobe joyon nangonobe leedo bomako do holitame tatombe fu wakkati jonan way tayede be gondi e gubal do won biingal pharmacie yalta e yoppitere mi citede wiide gal do gubal be gollino bonandaji kewdi do bomako do ko do golle wadi wakkati joni o ko do wono ko be do yimbe le nangi ko yidum way waddude kutteji kasen le gubal mabbe galna dunke ande kollitivi dum fu hatta be gollude golliji mabbe bondidi be kolliti wi le lamu tumbuto ko foti himbe sappo dido kanyen nangato holitaide wiide tan yalla wana kambe ngado no bonanaaji le lumoji dido won le lumo daari fa yotto le lumo esel le lamu tumbuto le majju himbe wobe kolliti wiide anditibe jaati kambe jaatan way taide mabbe ka golli dido bonanaaji bete hande do bomako do dum wonono fesudi himbe be faabe jaayal hono be cekkirto jonte polio de le yi bomako fu e mangal mudu dum won le malifo e mangal mudu dido golleje puddi do bomako do leedi do golli dido kolliti wiide ko foti miluy dido sukan haani fesede le hen le majju ko so odo golle no golle wakkati joni do wonno ko cukkel pamare ngel lebbi sappo e jeenay ko deedo jonte ndiya e mudum ko sekirab di wonno kabaruji mabbe me jogi no do hande dikka hed kedde hedade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi